cyubahiro cyinshi no gukomera kwinshi yemera kuzama isi abisuzugurwa avukira mu kiraro akurira mu bakene nyamara yarimana mu bayo yaremye urukundo yakunze abantu nirwo rwatumye azama isi kugira ngo
Hallelujah.